kwako ni kwangu ni wewe mala. Si wao si wale si yule sina.
Ni si ni hapa ni kule ni ya. Ni hapo tu my love, I will spend all my life. Ni hapo tu my love, spending all my days. Hapo tu my love, spend all my life. Hapo tu my love, spending all my days, yeah.
Tunapendana sana,
hivyo watusamehe sana. Tumalize toa single, watu watusamehe sana. Sana.
Ni hapo, usiposikiliza marafiki hawapo, hawapo. Ni hapo, ni hapo, usipozingatia maadui hawapo, hawapo. Ni hapo, ni hapo, ni hapo, usipofikiria maumivu hayapo. Ni hapo. Ni hapo, tusikilizane mama, ni mimi na wewe hapo. Mimi ni mali yako mami, say no more. Rough road ni ekelami, say no more. Mapema niwe nyumbani, say no more. Jugani yani ibiza na mimi, say no more. Kitani yani kimbiza na mimi, say no more. Furaha sio stare, mitungi, mikasi. Furaha, hakika, usalama wa nafsi. Hatulibata, tunakula hapa. Kila nafasi ya pumzi tunayopata.
Ni hapo tu my love, I will spend all my life. Ni hapo tu my love, spending all my days. Hapo tu my love, spend all my life. Hapo tu my love, spending all my days, yeah.
Watatusamehe sana, watatuona na maringo, ila watusamehe sana.
Tunapendana sana,
hivyo watusamehe sana. Tumalize toa single, watu watusamehe.